Sulele ubuvuka xa ndisiya isikhele nxamba itafisi kirimoco lincwada khona isikhaftini kodwa ndandisirhelezela nqa sithazosi kwazi nathi mzana sikwazi ukutyonandosi bethi ilayiti iphume egasi izophele koneni njengangoko igama lamo asaphele emlonyeni abaringi uze enandihluphi bahlali kuse even ma uncle told me push amancane ngoba
so many things uba manqume livele lonke izinto uba manguqa nikwazi utshela uthi but more than all wanika inhliziyo now I'm a star ikamva shining bright brighten up your night dlule zonke intlungu I have my star in the darkest nights I'm everything I am bulela umakhulu bebebaninzi benganiboni bebebaninzi benganiboni jonga namhlanje ndintoni couldn't have made it on my own couldn't have made it on my own gama 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 go
Shango 2011 24-7 Unkatile from heaven Tela uzinqini nqa ijaja for my parents Mamchawe kawute zanzol Mkulile ndimdala ndimgaka nindot Ekaya bayazi itemba likon Dimile na pezu kwenye waba nilabi lingo
Pezulu